The spam.
Fanya ngumu, utafia humu, fanya kama sheta ilupendo na kina mwantumu. Sita wa sita, sita tena kuperumu, wakufanya mbaya kama duwa lieshi wa bumu. Sifanya mapenzi vile macho yenu, nikifanya mnachotaka ntavuto kwenye mayenu. Usini cheki mimi, mcheki oteni, theni rudi kitabuni, julize sababu nini. Mr. Money kwenda mtoni, tongani sijafika, sisi na alo mekimbia mila za Mwafrika. Mungu wa Obama ndo mungu wa brother Kose na kupo kimomba mano lalepema teksi moshi dunga. Nikiuza mziki kama inavyoza salama, kikando siku mama tenda soko na hama. Atacha kazi ya uchangu dedangu ana itondoka lana hata rama tena hati na mabounce.
Guru mabu simba jiulize ucheza ganani. Leo nafungu wa dimba yupa kushinda na nami. Aya madini na yote mawayajue, yote utoka kichwani. Aya madini na yote mawayajue, yote utoka kichwani.
Kwato kina juli, kwanza nipo skuli, na mzee alinambia zipu nifunge kufuli. Nikweje uri watanichimbia kaburi, na wakisha nifukia sindo mwisho wa shuhuli. Wana nitarota the freestyle doctor, japo tizingelipa
mbisha kejeka koropa.
Na panti flani fozo kweli na nausongo, na penda ngekwa na voko dizene ya rechi mbongo de mwango. Na lalamika nipende zaidi ya musiki, sometime na mwita snare badala dia how sweet. Nimeumbwa liniweze sisi la na mini popote ngisike kiki dizene na washa koni. Iwe huku hata moro nyumbani, kidanga slana zitema tuizi sera kinyuani. Kinyani nyani wananiwa watazami husoni, the report that kidanta mita kwenda peponi.
Nguru mabu simba jiulize ucheza ganani. Leo nafungu wa dimba yupa kushinda na nami. Aya madini na yote mawayajue, yote utoka kichwani. Aya madini na yote mawayajue, yote utoka kichwani.
Tunga tunga kweli wasolishi matatizo. Yo, junga junga kweli wasolishi matatizo. Left, right, left, right, left, right, left, right, right, yeah.
Nguru mapo simba jiulize ucheza ganani. Leo nafungu wa dimba yupa kushinda na nami. Aya madini na yote mawayajue, yote utoka kichwani. Aya madini na yote mawayajue, yote utoka kichwani. Nguru mapo simba jiulize ucheza ganani. Leo nafungu wa dimba yupa kushinda na nami. Aya madini na yote mawayajue, yote utoka kichwani. Aya madini na yote mawayajue, yote utoka kichwani.
Wanasema ni dana dana,
wayajue, wayajue, wayajue.
Sema mitindo huru,
wayajue, wayajue, wayajue.
Natoka moro japokuwa simruguru,
wayajue, wayajue, wayajue.
Spam.